Well, Baker.
The lyrics are so confusing.
Yeah.
But I'm gonna do this. I'm gonna do this.
It's Quabulo Zimost. Wanted.
The exotic.
Rich kid, Barote. Hey, Zone Boy Baza.
The singers wanna make fame with your name. They wanna make fame. They really think that they can rule the game. Yeah, but then we got it. Yeah, baby, see why you say let's sing Ghana, Ghana. Osa Fak and Zelu, those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man. You're a bad man, baby. Nothing Ghana, Ghana. Osa Fak and Zelu, those are bad manners.
Yeah.
Utai and Tawi, you're a bad
man. Squabble all the most wanted.
Mr. Batman in the game.
Aye. Mr. Batman, yaba fambanga nyinzamba kukena. Nikoba delela baziba bafali kutena. I'm the shit koni siyo bakoshwa kusenya. Mwendi kuzemu zemu, haili kuzenya. Vani sinyali vizo nikoba sabundi. One bow better nilwani swa kikundi. Konoli ndwa nomo zivanga siya tunji. Wona vakunga nkaba tuhela nani muji. How daily kima shendekela nikavule. Lela mwapina amushende fela na nipate ile kuvata pondo fa kupanga mashendo ni kamili fanga wonto
ngana ngana osa fakanzelu those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man. You're a bad man, baby. Nothing Ghana, Ghana. Osa Fak and Zelu, those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man.
Zone
yeah. Mr. Batman in the game. Yeah.
Anivai sezingana na kibana na neke wakana na hawa kibana na wawai changa na ikawa day na nikawa regina. Luma finish abaki mabigina ambola ni na with no money nya. Mane kuheza ni na nilunya ni na nimaso ni salwe sisi pinya. Awa name ya kainzi popular siyo sobele sanimi kwa pula. Kapa orogoro wa misampula keru tuma minakomu sahupula. Mishapuki yangi na shapula koni siyo name ya kama fetula. Koni siyo name ya kano mashala mangongo nilingo ni kamisikula. Nino sina wafa pressure hani zusaka hiti waka tesha neke. Kema fans baka baka tasha baziba kulinili chwela balasha. Baziba pili mosi pili origin. Nibata kubabuza pili woku tiki mamizisha. Nibata kana noti kulinisi.
Siva iselezi ngana, ngana. Osa Faka Nzelu, those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man. You're a bad man, baby. Noti ngana, ngana. Osa Faka Nzelu, those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man.
Yeah, one more time.
Mr. Batman in the game.
Look. Yeah. Ni mina mwaziba mwa gemu kina badimani. Fone ibela nga bola neni vanga zidani. Mulio kela waziba nikoa dele la chipani. Zon mulikani vakeni seze vashimani.
Oh Richard wakanani vafoseza long time. Luna lwali la sudani lukashize waka sundani. Luma igu wona kitu kukwa nululitompo mwanzi laki mabikon. Bakale kule kama saimoni kuru wona fonya selilu mwoni.
Halulila kutulu promoter Batman silani. They don't understand kuti mabifu kima silani.
Zeo wali utweni watawa kami utwani. Wanu nkavalu nyenyeni chwale wona fuwa kwani.
Siwa iselezi ngana, ngana. Osa Faka Nzelu, those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man. You're a bad man, baby. Noti ngana, ngana. Osa Faka Nzelu, those are bad manners. Utai and Tawi, you're a bad man. Yeah. Mr. Batman in the game. Yeah.
They can't lose the game.